produced by Kayla Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Good day, brothers and sisters. My name is Evangelist Sahalon Gatle, broadcasting on SKM Radio Network, U.S. and the world. And the name of our program is Butemba High in His Presence. And it's been produced by Mercedes Kotu. It gives me great pleasure that today I'm going to share the word of God with you. And I believe as I'm going to share the word of God, may good God bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Today, I would like us to look at or read the Bible or the word of God from the book of Judges. And immediately when I talk about the book of Judges, we remember the journey of the Israelites from Egypt to Canaan, that there was a day that God was with them and God was God and God over their lives. And there was a day that they rebel against God. And when they rebel against God and day goes by, we arrive to the book of Judges where God has given them judges to rule over them. Because of their iniquities, the way they behave, the ways of the Egypt that they live for, God punished them for the sins that they've made. And as God has punished them for the sins that have been made in all these years, He brought in judges in their life. We know Deborah, we know Samuel, and that's where our message today lies on. It lies on the book of Judges, where God is speaking to a man called Manoah. Because we understand that Manoah, katatsileleng, Bibili iri, inele munna, yasinang bana. And etatsileleng, nyolo ya mudimula itlaisa uduma Manoah. Lenyolo ila modimo ha le tlhaisa ho Manoah la mo bolella hore Manoah monna tseba o tlobana le ngwana. Manoah monna tseba hore modimo yena re buang ka yena le tsatsila ka sheko o tlo hlonolofatsa ka ngwana. Manoah tseba tsatsila ka sheko hore monna khanya ya modimo e dutse hodima bophelo ba hao. Manoah tseba tsatsila ka sheko hore modimo o na le wena. Tseba letsatsila ka sheko hore mohau wa modimo o etetse monna Manoah. Tseba o tlwa letsatsila ka sheko hore o tlo bona favor ya ntate modimo. Manoah monna tseba tsatsila ka sheko hore wena le mosadi wao. Bibele re hang ha lenyolo ilena la modimo le jwetsa mosadi wa Manoah ya ba wa matha o lo bolela mosadi wa hore lenyolo ila modimo litse ya ba le Manoah wa qala o rapela modimo wa hae re modimo o mpolelle dintho tseo di butsiseng wa bona hona le dintho tseo re tlameleng re di tsebetse builweng hona le dintho tseo re ka ithutang tsona hore le pele re hlaha lefatsheng lena hona le dintho tse reng pele re ka tswalwa hona le dintho tse builweng hona le merero e beilweng ka bophelo ba rona hona le dintho tseo modimo a di beileng hodima maphelo a rona hona le dintho tseo re tlameleng re phele ka tsona hona le dintho tseo re tlameleng re di phelela wa bona ha Samuel ana eleletse re pele ka tseba dintho tseo hona le dintho tse ne se di reriwe pele lefatshe le hlongwa hona le merero e leng ya etswa ke modimo pele wena o tseba ka yona hona le dintho hona le matla ao modimo a ka o fongona wena kana ko ngona na ke a di show off wena ona le kare matla na ke a o bontsha batho rona le matla makai. There's a grace that God is giving us, and that grace, when we don't know what to do with it, we tend to misuse that grace. But had we asked those come before us, we could have known what we need to do. Nke be re tsebile tsa re ba hlokelang ho dietsa. Ho re re tsebile ho se modimo a se hloka maphelong a rona. Ke eno monna ya bitswang Samson o ya tswalwa. Jolo ka tlhonolo fatso ba tswadi ba hae. Empa tsatsi la ka sheko
Denana retlamile re tadimo re ina le le thabole le holo empa ba ne ba saka ba le bala se ba se boleletswe ho ne ho na le dintho tse ba tswadi ba hai se re sa bui fela ka Samsoni ho ne ho na le dintho tse ne di sa tlame ho yetswa le ke ba tswadi ba hai o bona ho na le milao e bewang there is a book of instruction that is the Bible that you re ke ben rapila ka ntlo yona o bona ho na le dintho tse ka etsala maphelo a rona tse re tlamela re re tsiba lo diela hloko re a re ya tlamela re phile ka ntlo ho tsona lentswe la modimo le a re ruta lo re bolella hore ona ona la bana le mathata Hobane hona na le dintho tse ne di beu hona na le dintho tse tsejwang ke motswadi ba hae. Bene ba tsamaya ka gore ka nako e nepahetseng ba tlamehile ba di rute mohlankana. Hona na le dintho tse a tlamehileng a di tsebe hore ha tsamaye ka le rata hae. Hona na le dintho tse a tlamehile a di tsebe ha phele ka tsela eo yena a batlang ho phela ka yona. Hona le dintho tseo Samuel a tlamehile a di tsebe. Wa bona bophelo ba hao. Hona le dintho tse hona ka di tseba. Di ka fetola bophelo ba hao. Hona le dintho tse ka buang ke Modimo. Hana ka di bea bakeng sa bophelo ba hao. Ne di ka fetola bophelo ba hao ne di ka fetola tshebetso tsela eo o shebang dintho ka yona hona le dintho tseo Modimo ha ka di beya ka pela bophelo ba hao tseo Modimo a reng ha sa di beile ke tsona tse lead you to your destiny they will lead you to your calling hona le dintho tse ngata tseo re ka di ratang empa ho di rata ha tsona ke mohlang ho tlo boetsela phoso hona le dintho tse tlamele re kopane le tsona tse ding di beuwa ka re utlwisa bohloko empa re ya tlameha re re ke bophelo ba rona bophelo ba rona ko tsamaya mahlomoleng bophelo ba rona ko tsabela Modimo hona le dintho tseo re ke keng ra di hana hore di etsahale bophelong a rona There are things that are ordained. There are things that have been given to us. There are things that we are ordained. There are things that we have to live for. Na le dintho hona le meralo e beuleng a re resheba a se dintho tso re ka phelang ho ya ka tsona hona le dintho tso reng ha re re sheba re re hantle ntle Modimo na batla ho etsa mona bibele e re batswadi ba hae ha ba elelo ha ba bolelle ka tsilele a re ke bone mosadi timna hona le morwetsana ke mone ba re bona ka sheba ka ra Israel wa bona dintho tsa ho kana ko hona le dintho tse beuleng ke Modimo dikebetsa utlwisiso ke batho ba ke ba re utlwisisa le ha wa tseba hore ho na le dintho tseo Modimo a bofileng tsona empa ha ba utlwisise the direction that you are taking ha ba utlwisise dintho tseo Modimo a batlang ho di etsa ba re na mona a sheba ngwaneso o batla ho reka ra Israel ka mona ha ona mosadi eo ka monyalang ba neng beno mona mona ha o thola ho sheba ka ra meloko ya rona ha ona batho ba o ka ba nyalang na bibele re bene ba sa elellwe hore ho se hona le ntho tse di entswe ho sona le kgetho e entsweng ho sona le dintho ho sona le bahloko ho sona le bohloko bo wena o tlamehile ho tsamaya bona bakeng sa tsolopilo ya hao for the purpose that God has given you that stuff that you have gone through and God there are things that and the buleletse batswadi ba Samuel but there are things they didn't understand wa bona tsatsing la ka shekulena o tlamela o tlusisa bophelo ba Samson hore where he was going it was the will of God hona le dintho mathata a o tlamela hore le ha o no ka hana jwang ka pa jwang o tlamela o fete ka re hona hona le dintho tse o tlamela o di bone le ha bophelo ba o bona ka hana ba ka sa re bona dintho tseo e ke dintho tse beilweng ke dintho tse wena o shebane le tsona ha se dintho tse ka belong batho ba bang ke dintho tse betse ngwana fela hona le mathata a o tlamela o shebane lona ka bakela pono le pitso ya Modimo ho di bophelo ba ha ra ke bona mosadi timna mohlomo na sa tsebe mosadi eno ana ona tlo tsala nka yena mohlomo ene le tsela o kena timna empa honona le ntho honona le dintho tsene di boletswe ka Samson honona le ntho tseo ha jana di utlwile Samson nke ba phetse ka tsela engwe e bete rinyana ho bana wa bona Samson ona tlamela utlwisise Akere bale re ke re mathele lentswe la Modimo. Ho tlo bona hore Modimo na bua ka eng? Ha na bua ka Samson. Lentswe la Modimo ya re ya ba manoa ha utlwa ditaba tseo. O ya rapela. The Bible say in Judges chapter 13 that Manoa prayed to the Lord and say, "Lord, please tell the man of God come back to us again and give us more instruction about the son who is to born. Manwa wa laura mudimu akorumela mashanga yo wahao akakorojweta habatsi akakorojweta habatsi kari sepiso kapa kari tayelo tseo mashanga na tlamile ngo phela ka tsona rumela hape mudimu wa bona ngona le dintho tse tlamile ndi botswe ka bophelo ba hao. Hona le ding tshotse tlamile ndi botso ha o bala o tsolla pele o bala verse 12 manua wa botso re so manua ask when your ways come true what kind of rules should govern the boy's life and work. What kind of rules? There are rules that are made to govern our lives. There are rules that are made. The word of God is the rules and the book of instruction for our lives. There is something that our parents, God has given us, they have an understanding of. There are things that have been said about his life, maybe he wouldn't understand. And his father went to God say, let the man come back again and give us a further instruction about the boy. Let him come, let him tell us the things that we know nothing about. And itabengwe ya bohlokwa ye hona ifwe kuri munene wana buthata kuri o tlotsolwa ile mo Nazareth. Le hari ya latlamela letsama ya u di mahlo a hae. Wa bona manuwe mona o tlamela o tlosisa re yeno ke ne ile mo dimo isa lotlwa ka le. Hona le ding thotse mo dimo a di behileng wena. Are ho yena a ske ba kuta hlo ho bana ke mo Nazareth wa modimo. Ai man. Wa bona le ntotse ngata di ala fela mo hlanga o qala ngo fosa le ntsola modimo. Wa bona di ntotse ngata di qala di fosa hala. Ha o qala o disobey. Bibele ha o ibala le ntsola modimo le re khompa mau le ntatao re matsatsi a ho atla tsebo eketse. Wa tseba batho ba bangata le ho ja re re ra phila. Ka lentswelena la modimo ra dumela modimo re a sebetse hodima maphelo a rona ho da ra dumela modimo yena ona re ke be morena le mophuluso maphelo a rona ho da ra dumela modimo ona ebe puloko le tlhonolo fatso ya rona ho da ra dumela modimo ona ipona hatse matsatsing a re phelang hona ho da ra dumela ebe morena ebe qhoba shiane ya rona ho da ra dumela Kriste Jesu ho da ra dumela modimo ra hloka o ka mamela modimo ka seo di tshepiso tswa sientseng bakentsa batswadi ba rona ho da ra dumela modimo ena hona hore a tla qete be moqadi le mophethi wa ditumelo tsa rona ho da ra dumela modimo ena re mutlo re o reng re isa kae ho da ra dumela modimo ena se a se bolelang re morena ha o rialo ke tla belaela joa. Wa bona ona le dintho tse ne re tlamileng tse bueng bophelong ba hae. Wa bona book wa bona o bala buka ya Exodus chapter 20 verse 12 re hlompha maole ntatao matsatsi ao a tla tsebe o kweketse ya lefatsheng le modimo ha wa o fileng lona. Samsoni le hana sa utlwile hore ke mo Nazareth a modimo o na sana le matla a utlwisisa ngwe ra tswa kae o na sana le ntshongwa tsebe hore o na le o fitlelwa ke matla modimo empa Samsoni o hona bana le phoso a yetsa. Samsoni ha ka ba lahlelwa ke matla hae ka mora hore a sa robetse le diotswa go bana wa bona thato modimo yona e tlamehile netsa hale ka bophelo ba hae go bana tshepiso ene tsore e tla ba mo Nazareth a ho tloa ka le ho nya bophelo ba hae ho fihlela pheletso ya bophelo ba hae ho no sa gathaletse o re tlotsa majwang bebele re ne tla nne be mo Nazareth wa bona ho ja mpa fela yena keep a fella promise ya modimo wa bona ho ja keep up tse lentso la modimo le a le boleletse gore monna o skebe wa ba wa leka wa sheva hloya hae o na etsa dintho tsena ka ofela o na bapala le basari o na robala le di prostitute ire ha tswa o sembana na ba moqetile ebe o ithlotlora fela imba yetsa phoso ka letsatsi le leng a bapala le basari a bapala ka tlolo ya hae a le betse nganya ya modimo ya udimo bophelo ba hae a nemeletse mpho ya modimo a mofile yona go bana mpho tsa modimo di hloka tshukulu ya ba ka tsatsi lengwe ya tsa phoso ya o qetela ya ba o sitela o ka utlwa modimo ya ba o sitela o ka mamela mola modimo wa bona ha ona ntho ntho tsohle tso o ka di etsa se ka wa tlwa lentswe na modimo ke ona fela bogotla le bofelo go ba lentswe la modimo le re ke modimo ya imetse lentswe la ona o le etsa le o ka le pheta hatsa ona sa tsebo re fela ke modimo ya imetse lentswe la hai ona sa tsebo fela re ke modimo ya yeme fela tsa sindeho hana ka dula jalo fela lentswe la modimo le hana sana le ntho tsena tsengata emba tshebiso modimo re tla ba mo Nazareth o fikela a isho phoso e kgolo ya Samson ko lebala taelo tsa modimo wa bona phoso ya bazalwane ba bangata ko tseba haholo be ba lebala taelo ya modimo ko tseba o bua haholo be ba lebala taelo tsa modimo ko nana ba bohlale ba haholo ba tseba modimo empa lentswe la modimo le re bohlale ba pele ko tsaba Jehova ha batho ne ba ka ithuta o tsaba Jehova ha batho ne ba ka tseba lentswe la modimo le tshwarwa ka galalelo ha batho ne ba ka tseba re lentswe lena ke matla empa ka tseba re lentswe lena ke matla ho bao ba le tshepang kwa tseba ne ba ka tseba hore ke bosawana ho ba timela ba le ke be ka mehla yohle ba dule ba discard ba discourage jana le lentswe la modimo ba ne ke ba ba hlola ba rwakisa lentswe la modimo bene ba ka tseba le ba tsama matshwenyong go tswelisa pele toro ya modimo ka maphelo a bona letsatsi lena la ka sheku lena ke rata go bolella ngwane so na le dintho tseo ha beng ono di tsebile ka modimo ha ono bana le dintho tseo ono tseba tseo modimo ka o yetsetsa ntsona dula ho modimo dula ganyenya modimo dula halalelo ya modimo dula ho modimo ske wa tloa boloka melao ya ha busulu motsiare we yetse busulu motsiare na hanise busulu motsiare letsa tsilena la ka shekuleda ke rata ho bolella ngwaneso Samsoni ya ba wa bapala ya ba kana kongwe o bapala ka diretle le o bapala le batho ba wena tlamile ngwa bolaya batho ona tlamile be tlholo ya Israel o qala o bapala le bona ka dinthotsa modimo wa bona ona le dinthotse dintso tlamile o mene le kutlwisiso le tsona o tlamile o go tsebe hore what was your destiny what you were called to do had he known what he was born for had he have an understanding of the grace covenant of God the things that the Lord has told him ona le dinthotsa na di boleletswe hona dura fela lentsweng le o la modimo hona dura fela le lenyo ya modimo ya ba Samsoni ka tsatsi le lenya ba o thola mosadi eno ya re a thotse mosadi eno a kala pila bapala a bapala diketo le mosadi ona ana ka lentswe la modimo a bapala diketo ka ditshepiso tsa modimo a bapala ditho ya ba wa bona mosadi eno o ya phela wa bona hona le kotsi ho tsamaya le batho ba bapalang hona le kotsi ya ho bapala le batho ba sina modimo ka dintho tsa modimo ho kotsi ho tsamaya le batho ba sa imo wa leng teng mosadi eno ona ona sina kabelo mo Samsoni ya yante wa bona ho kotsi kana ko ngo tsamaya o sa botsa modimo dintho tsa o loketseng bophelo hona le batho ba o ba ratang empa kana kongwe ha wa tlameha o thola le ka robona hona le dintho tse bona halang di lokile empa kana kongwe mo bo di santeng di wisa hole le hane di ka bona la di lentle wa bona hona le bo dilala ba o dilaila ba bona la mba le batle ire ha o ba sheba ke dintho tse o ka di lakatsa empa ke dintho tse ka o tlosang ho modimo ke dintho tse le reng ha o di sheba di batla ke batho Samson ya kala ila re mohlang a bitsitsweng ntata ya tlo montshetsa mahadi tare la rao ya tswadi di tikisetso tsa ho qetela ya ba Samson o tshwana le batho ba bang hey ke batla o bolella hore ha re tshwane le batho ba bang le ha re ja jolo ka bona re tshwane le bona le ha re tsama jolo ka bona re tshwane le bona la re phila le fatse no ba phila o bona re tshwane le bona la re rapela jolo ka bona re tshwane le bona ho bana rona re moloko o kgethilweng bibele ra qala pele ka o tshwana le batho ba bang a tshwane ya tsa dintho tse ne di etswa ke bashimane ba bang a qala ba parisa batho ka tlolo ena a qala ba parisa batho ka dintho tsena sa tlamego wa bona gift yona le yona yo modimo o neile yona o tla qala kana go wewe rekise ka chelete o tla qala o bapale ka yona fo o yetse tsa batho di present o yetse tsa batho mihlolo ene le siwa bona ona le batho matsatsi a re phela ngona ba batla o yetsa mohlolo ba batle o sebeletsa modimo empa ba etsa mehlolo sheba bophelo le dipuo tsa modimo dipuo tsa modimo ke bophelo ha no ka itshwarella ka tsona iri ne tla ba mo Nazareta ho tsoleng a hae iri ne tla ba mo Nazareta lo shweng ha hae hey ha ona tsebile mo shomo ona ke bila tsebile hore ho sa khataletse bophelo ba hae ona ka etsala hana ka buloka tela modimo ne tla ba mo Nazareta ho pheleng a hae lo shweng a hae empa bibele re for 20 years ona kala jwa la papala ka ntshotsena tsa modimo wa bona ke na kwe kae ngwana Yesu bo phelong bo phelong ho u bapala ka di ntshotsena tsa modimo ba padisa ba sadi ka tsona ke ntshotsa ka kang u bapala metswalle ya ha u bapala batho ba o nyallane le bona ha ona le dithakatsa ha u bapala ke ntshotsena modimo he na kwe fihlile hore ba ho ba o sebeletsa ba o sebeletse ka nnete tsatsi nena la ka shekulena ke rata ho yeta ra ko shebe bo phelong ba ha a ko shebe di ntshotse ona sa tlamea hore bo phelong ba ha u di entse a ko shebe bo phelo ba o bona satlame o buphetse empa ha o sheba batho ba o tsamang le bona ha o sheba batho ba ha o finyana le wena o ye o ipotse re mara ke a o etsa hetseng hobaneng dintho tsena di etsala ho nna hobaneng dintho tsena di tholala o di bophelo baka hobaneng na bophelo baka bo le tsena o ipone ka re ha o tshwane le batho ba ha wa amwele bana le basadi jalo ka wena bana le bana jalo ka wena empa bana le maikutlo ka wena empa hona le ntho e engwe sa khone o tlisisa ho ba letsola modimo le o phela hao the spirit of the lord is in you o re mo holy ya ka ro ro na feta le fatse wa bona samson bo thata ba e fela go re moya modimo no na le o tla lo tlo diwa mo phelo ba hae empa wena moya wa modimo ha o tle lo tsa mo diwa mo phelo ba hao o dula le wena ka o sa feli le tsa sinena la ka shekulena ke rata o ko elelo ngwana Yesu ke rata o bene le dintho le phitleng tho so yentse bo phelo kidding in totse o reng ha o re sheba kana ko ngwe bona ndi tlotlo sa modimo kidding to kidding thing din totse o modimo o boleletse ntsona bophilo ho kidding fini totse o modimo sala o khalmela tsona ntso phila ka ro tsona ke batho ba kae ba o sa tlame ro o ithola o le ka re o bona empa matsatsi bo sule motsiare o ithola o phila ka re bona kidding to di thing tso o tsiba ntsatsi la ka shero o tlamela o di khotsu fatse ke di tshepiso di fin tse satana o file ntsona o phila ngo ya ka tsona bane di betirinyana o bane ha o ya o di sheba di a utlwisahala di bonagala gore di bonagala mo di yanteng letsatsing lena la ka shekolena ra ko shebe sheba go ha gago sheba dintho tse tla o tlosa bogolong bona ba modimo sheba dintho tse tla o tlosang ganyenyena modimo sheba dintho tse ka o qabanyang le modimo yena re buang ka yena tsatsing la ka sheko sheba dintho tse reng ga o sheba bophelo ba gago di o etsa o be gole le modimo ke bua le wena letsatsing lena la ka shekolena gore ga o sobe go be gagolo ka baka la gore o santsana o phela ga o sobe go be go gagolo bane modimo a sonka a nka moya wa gae mo phelong ba gago wa bona modimo kana ko ngwe ga soka o tlwelela modimo ntsana le ona wa bona modimo santsana o bolokile e ga o ne o tseba hei ga o ne o tseba wa bona ga o ne o tsebile o renyakonyana e o fileng yona o ne o ka e sebedisa o phetha thakatso gago ke a tseba o na le dintho tse ngata tse o di batlang bophelong ke a tseba o na le dintho tse ngata tse o batlang go di finyelela ke a tseba o na le dintho tse ngata o naana gore tsena di betere ya kobana le tsona di ka o bontshe ka re o na le modimo beterenyana no ka fitlela tsona bophelo ke na ona letsatsina ka sheko lena ke re modimo o santsana bua le wena ka jeno tseleng tatsina ka sheko ke a tseba wana hana hore ha ono ka thola phuthe o yera ha phuthe ya ha ine ka nyolo wa di ntone di ka ba betere ha ono ka thola chelete nyana o sa khataletse e fitlile jwa bophelo ba ha ho ro thodi ke ne di ka ba betere ha ono ka thola lenyalo na konya ona jo ha lenke bo ba betere o bane modimo tatsilena u tbone ka re o nka nako ba ke sa waraba o bone ka re modimo kana ko mo sunya tsana ha Satano bontse ka re ha ona letho le lebiletsa hala wa bona e bona ro khala o rapela bosilo mo sere o sna ntho e fetwa mo philong ba hao ke ntho santsana ona le tebello yona re tla fetwa na wa bona o tlamile re ithute ditsela tsa sira o tlamile re ithute ditsela tse o sira sietsang dintho ka yona o tlamile re le go na le ditsela tse ding sira e re ga di etsa dintho ka gona empa fela re bontsha gore re senya nako ka thapelo re senya nako ka nthwena gore re re tsamaya le modimo bona batho ba sa tsamaye le modimo bona ebile ba phela maphelo a betere joa go etsagalang ka rona ao wa ko ipone fela ko shebe bophelo ba gago a ga shame wa tsa bophelo ba gago goja wa zama botšhentšha wa tsa bophelo ba gago wa ko itshwara le modimo ha o feka letso ke rata go bolella ho hlemoleng teng ha no ka itshwarela fela ka lentsela modimo a di ntotsa o hlela di shedi ulahletse a di ntotsa o hledi se di tluile ho wena bona Samson ha sa ho ntse ma hloka bakala o bapadisa batho ka tlolwa modimo ha sa ntse di ntotsena ka ofela sa bona o hlule a hae ha sa bona mahla modimo a sa motlweletse ha sa jwetsitse batho aba buleletsa sa kutuwe hloho kona ntwa ba tla ngwelela bophilong ba nna hona le ntwe ke hloka a re morena go ngopole wa bona re etsa modimo ya gona go hopola motho hona wa bona o sa gathaletse o re satan we ntseng ka bophelo ba hao wa bona o sa gathaletse di ntho tse di se di buiwe ka bophelo ba hao o so gathaletse ho re kana go ngotho bophelo ba hao bo se bo senye ile o fitlela kae ke rata o bolella hore ha o sobe o be hakalo hore o ka nnehela bophelo ba hao ha o sobe o be hakalo o fitlela hore kana go ka dumela modimo ona tshentse bophelo ba hao ha o soka o ba o be ha njalo Ore se rase se 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 ka wena o fitlela mo ka ska gona go tshintsha. Ha se re bophelo ba bo senyeile jwalo ka bakala hore HIV e tsene o tshwere jwalo. Batho ba tsheisa ka wena hore o tlamela o tlwelle kreke. Ke a tseba ba salone ba tsheila holo. Ke a tseba ba salone kana go nga sha bophelo ba bo bona bo se bo sa worth anything. Because ba se ba bona hore ha o sana ntho e entle e ka hlolang e etswa ho wena. Ke mona letsatsi la ka shekolena hore Munyetla salete re ka gona o ka gotlela ho modimo re ka gona o lukisa di ntho le modimo o ka gona letsatsing la ka sheko buisana le modimo ka bophelo ba hao mina thoko re molele di tsietse se re gathatsang tsa lefatshe o ka gona o ka llela ho modimo tsa tsina ka sheko ire ka di lebo tse mashomo ya mane batho bana ba sitola ke le cheki ba sitola modimo batho ba phila ka tsela yeo ba e batla bophelo batho ba etsa di ntho tse ratwang ke bona batho ba phila ka tsela yeo bona ba e batla He mona le modimo ya dulane ho di mohong hona le modimo ya utlwang di thapelo tsa bana ba hona le ha se ntho tsena tsohle di se di etsa hetse di maphilo a bona are modimo ngopole imba bene se ba sabona re muriru ntso mihila Samson ya re ka letsatsi la hae la bofela ha shwane mo Nazareta ya ba upheta hala lentso la modimo ya ba upheta hala boholo ba modimo ya ba modimo ya bona hala hodima bophelo ba hae ya ba mehauhelo ya modimo ya bona hala hodima bophelo ba hae hore ya ba utasileo wa shwama Nazareta mangata ho feta ma Nazareta ohle a kile nga shwa bophelo bo hae lebitso lena le mahla la Jesu Kriste wa bona hona le dintho tso sa di finyella bophelo hona le dintho tso so ka ngudietsa bophelo ba hao hona le dintho tse reng ha sheba di bona la di le hole hona le dintho tse o reng ha o re sheba phinyelo ya teng bona le le hole empa Samson le ntswela modimo la etsahala hore o tswetswe le mo Nazareta mme o tla shwa le mo Nazareta ya re abulaba filista baba ngata ho fitisisa ka tsela yeo o kile ngabulaba filista ka yona bophelong ba hae wa bona tlamele re tsebe hore thatwa modimo e tla etsahala bophelong ba hao o sa gathaletse hore serase se o yentswe bophelong so sa gathaletse hore serase se nkile pono ya hao ho ba le ntswela modimo le re sa tsama ka pono empa rona re tsama ka moya letsatsi la ka shekole na bophelo ba ho ka tshintsha ngwaneso nka bophelo ba ho gotlela modimo dula toronya modimo dula pulelo nya modimo dula lentswe la modimo ho ba yena o shebile lentswe la hae ho le etsa lo le phetafatsa ho hlemo le nteng wena ngwaneso a go dumela modimo yena re buang ka yena tsatsi la ka sheko ho ra tla fetola bophelo ba hao ho fitlela hape be ke etlang ke na evangelist segalong ka tlo modimo a le hlona le fatshe le bitso le matla la Jesu Christ of Nazareth, causa feeling amen.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll free USA 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Ke yena bengele bazalwane ke gama lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Lona ngumfundisi uVilakazi from South Africa. Under the SKM network, eproduce ngomeseri Sukoti. What a great joy, saphinda futhi sahlangana this afternoon. Ebukhonani buka Jehova. In his presence. You know, there's nothing more exciting than being in the presence of God. You know, when I read my book, my Bible, in the book of Revelation chapter 4, verse 1, it says, Then I looked and I saw the door standing open in heaven, and the same voice that I had before spoke to me like a trumpet, and the voice was said to me, "Come up here, and I will show you what will happen after this." You know, when in the presence of God, God is able to show you things that will happen after this. Akuna into important empilweni than God show you things that will happen. But only those who spend their time, their mind, their soul, their spirit in the presence of God. Because the more you spend time in Nkulunkulu, the more God will show you things that will happen after this. You know, today, without wasting any time, I want us to talk shortly about the sin of commission and the sin of omission. There are two types of sin whereby umuntu or a human being can commit. What are the sin of commission or the sin of omission? That is the greatest question. And there are two types of sin where a human can commit: the sin of commission and the sin of omission. Both these sins are wicked in the eyes of God. And all but guarantee that you have committed both types of these sins. Empilweni yakho. Probably many times, asazi, only God knows, and you and God. But as Christians, we need to do, or we need to be high alert for these sins. Empilweni zethu. Ngoba, they can hinder our prayers to God. They can lead us to punishment. They can even lead us to death. This is how serious these sins are in the eyes of God. If does not well, shall not be accepted. If does not well, sin live at the door, and it shall be his desire, and it shall be rule over you. That's Genesis chapter 4. And the sin, when it is finished, breathing forth and death. What does the Bible teach us about these two types of sin? Kuyini, and what are they? The sin of commission. The sin of commission is the sin that we commit by doing something we should not do. The types of sin which are the most familiar. For an example, a man can brutally beat abantu abadala, or can cheat on his wife. All wells infected and disgusted. If a man can do that, knowing exactly what akumelanga ayenze, why? Those things are easily recognized as sin of commission. And something somewhere or someone did they do that? They shouldn't have done it. The Apostle Paul says, give a short list of the sin of commission. Number one, or do you not know that an unrighteousness will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicate, nor adultery, or adultery, or homosexual, nor thieves, nor covetous, drunkenness, exhortation, they shall not inherit the kingdom of God. Here are some of the examples of the sin of commission: sexual sin, adultery, fornication, you name them. But murder and abuse and bullying and mental abuse, manipulation, cursing, and etc. Clearly, there are many sins of commission that we can commit. When I look back of my life, I'm disgusted by the sin of commission, the sin I've committed. However, it was not till I learned of these sins of omission that I fully realized how sinful and truly was, and how loving and forgiving God really is. What is a sin of omission? As you might have guessed, the sin of omission are the sin that we commit but not doing. The something we should not do. These are the sins that easy to hide from others. It is difficult to commit the sin of commission and get away with it. But it's quite easy to commit the sin of omission without others knowing. It's a sin of omission. Therefore, I think these types of sins perhaps the most dangerous for us in a Christian walk or in our Christian walk. Here are just some of the examples. I've written something down there. Number one, failing to pray regularly. Of failing to pray for others. Consider what the prophet Samuel said in the book of, or in the Old Testament. He said, "Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord and ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way." Failing to tithe and be faithful to steward in our finances. Consider what the Malaika says. That, "Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, we have robbed thee in tithe and offering." Number three, failing to help others. A person we have both capacity and nagging from the Holy Spirit to do so. Consider the passage when James says in the book of James chapter 4, 17, he says, "Therefore, to him we know to do good and does not do it, in him it's a sin." In him it's a sin. Number four, failing to provide our family, especially for those our own household. The Bible teaches us that it's not easy a sin. Even guess as far as say the Christian is neglecting even the worst unbelief. What is a tragedy today that the society, many women or many men will do certain things or pregnant the woman and not taking full responsibility. But if any provide of his own, especially for those in his own household, how they deny the faith and the worst of the offender. Number five, failing to read and study the Bible regularly. Faith comes by hearing by the word of God. There was a man called D.L. Moody. That man once said, "Either this book will keep you from sin, or sin will keep you from this book." Failing to fellowship with others as Christian or attend some of the types of the church fellowship, nor forsaking assembly of ourselves together as a man of the psalmist, but exhausting one another. And so much more as they see the day approaching. There are many other types of sin of omission. In summary, we commit sin of omission when we neglect and do something God commanded us to do. Sin is sin before God. There is no exemption before God. And God hates sin. And any or all of these sins, it will keep you out of the fellowship with God, hidden your prayers, cause God to chastise us, even lead us to death. As Christians, we must guard ourselves for the temptation to sin in all the areas of our lives. By recognizing both these types of sin of commission and omission, we can ensure that we are walking blameless before the Lord. Of course, the most important sin, even overcome in that the rejecting of the Holy Spirit. Have you received Christ as your Savior? If you die today, do you know that for sure that you will go to heaven? The Bible teaches that all have sinned and fall short of glory. However, you can receive in forgiveness of our sin and the eternal life by believing in the Lord Jesus Christ. Apostle John says, whosoever committed sin stretches also the law, for the sin is the stretchedness in the law. And again, John declared that all unrighteousness is sin before God. And James declared, therefore in him we know the to good, and do it not, to him it is a sin. Paul stated that the doubteth of the demand of it because of the eat of the faith, for whose whatever in the faith of sin. There are two most familiar types of personal in the sin of omission and commission. The sin of omission, when one fails to do what God prescribes. The sin of commission is when one does God prohibited. The instruction of sins, the book of Genesis chapter 6, it records that the destruction of the result from Adam disobeying God is the human race and corrupt easily and neglect in the heart of the inhabitant of the earth was evil continuously. Noah found grace in the eyes of the Lord, and he said in his family, along the two, every animals were spared in the water when they flood. Peter remind us, he read us as the destructive nature of the sin, and when the city illustration is the angel of sin, the flood, and that destroyed the judgment of Sodom and Gomorrah. It is important that as Christians, we need to be careful of such things. Because as Christians, there are things that we do, especially the ones we have gone through or the one we have gone through, that we commit them every day of our life. God gave us instruction and God gave us commandment. And it's up to us as Christians that what are we doing out of it? Even though God gives us instruction, but Christians, they fail to follow the commandment that God has given to them. What, you know, I read the book of Exodus, and I read where Moses, God gave him all the commandments. You know, when I read that, when Moses, God said to him, just point the rock. But Moses, unassuming, now he was a weak preacher, and automatically he becomes a powerful one than he hit the rock. Because in this walk with Jesus, we tend to forget who God is in our lives. And we tend to forget who is the author and the finisher of our faith. And when time goes by, we think that we are all powerful and mighty, then forgetting to follow the commandment of God. There is nothing destructive or nothing unknowing God than a Christian who does not follow his commandment. God gave you certain things. Do this. If you don't do that, that you're committing the sin of omission. That means the sin that we do every day, knowing exactly this, we are not supposed to do. That means we have no respect for God and we have no fear of God. And when you look, most of Christians, you know, one pastor once said something. He said, you can't be a friend of the devil from Monday to Saturday and become an enemy of the devil for 2 hours. It can't be. Because sometimes after the 2 hours, the devil get confused. That, man, this person, I slept with him for 6 days. Now today, when he saw the instrument, now he becomes my enemy. It's because we forget or we fail to follow the instructions and the commandment of God. God has given us a thing that we should follow. God has given us the instruction that we should follow. And as Christians, we fail to do that. Why? Because as Joyele Onkulunkulu, why? We think that we are equal with God. We think that we can reason with God the way we want it or anyhow. But the Bible says, all have sinned and are short of glory. God is able and God is just and God will able to forgive all your sins. But the most important thing is follow the instruction and the commandment of God. And once you do that, you will never commit to one of these things that we have talked about. It's because you know the instructions and you follow the instructions of God. And each and every sin that you commit, knowing that there's a sin, did you know that there's no forgiveness of it? Because you know about it. But why are you doing it? Why are you doing it? You know that you're not supposed to fornicate. You know that you're supposed to drink alcohol as a Christian. You know that you're supposed to lie, kill, or murder, whatever. You know all this. But why are you keep on doing that? There is no fear of God. And remember, let me give you the news that you will never forget in your heart. Whatever the sin that you've committed, knowing that it's a sin, God will treat you like Moses. When he called Moses, he said to Moses, and he said to him, can you see that city? Moses said, yes. And God said to Moses, that's the Canaan, the promised land that I have promised my children. You will see it, but you will never touch it. How painful it is. When you know that you have walked with God all these years, you've been faithful, but on the last minute, you fail to hold on up to the death. You fail to hold on to that faith until death. Hold on. I know it's not easy. Like I said before, this journey is not an easy journey. There are things that the devil has put in place so that we may sin against God. But only those who keep their mouth, who keep this weight, David says, I've hidden your word in me so that I may not sin against you. Once you take that word, live with that word, pray and believe in that word, it's not easy for you to sin against God. Because once that word is in you, it will remind you the goodness and the fear of God. That you know that Christians or children of God, they are not supposed to do this. Why? Because God loves me more than anything in this world. Children of God, God loves you. And God wants each and every human being to come together with God. But Satan is always there. He says he's roaming around like a lion. He wants them, those who can devour them. But only those who are weak in Christ, those who don't read the Bible, because when the enemy comes, how can you fight the enemy if you don't have the arm of God? But if you have all these things, the Bible says when the enemy comes like a flood, God will raise the standard and he will defeat all your enemies. But only those who know the voice of God, only those who knows who God is in their lives. I'm saying to you, child of God, God cares about you. And God will do whatever it takes to raise the standard of a human being or to raise the standard of the righteousness. God loves you and God cares about you. Don't forget that. And once you take that weight, study the weight. Study the weight. That's the most important thing that you can do for yourself. Study the word. And once you study the word, you will know what to do. You will know what to fight when the enemy comes. God has given you power to rule over the sin. God does not give you something that is above your ability uNkulunkulu uthembakele. And whatever God has given you, God is able to raise the standard. Why? So that you may not commit one of these sins. The sin of omission and the sin of commission. They are there, they're existing. And some of them, we do them purposely. Some of them we do not knowing that I'm committing sin. But I'm saying to you, once that word is in you, once that Spirit of God lives in you, it will rebuke you all the evil things that are supposed to be in your heart. When you read the book of Proverbs, it says, guard your heart, because out of it the flows. Guard your heart. Be sure or be careful what you put in your heart. Because whatever you deposit, one day it will show forth. But once you've deposited the word of God, when the enemy comes, the word or the first thing that will come out in your mouth is the word of God. I want to show you the importance of praying, studying the way of God, and believing in God. Because God will never neglect those who trust him with all their heart. You will speak like David. David says, I lift up my eyes to the mountain. Where my help coming from? David knew that when things are bad, I know where must I run to. But my question is, how will you know where you must run if you don't know where you must run? But once you have the Spirit of God, once you have God in you, you will go straight where you're supposed to run. And know that my help coming from the Lord. The one who created heaven and earth. The one who said, I have destined your life. The one who said, I have watched over you day and night. The one who said, my hand is under you. I have put my hand over you. The one who said, I have gone before you and behind you and have surrounded you. That is God. But if you don't know this person, how will you run? If you don't know this person, that is a challenge. I'm saying, you children of God, know your source and have the corner or the secret place that you talk to God, that you have a fellowship with God. Oh God, help me not to commit one of these sins. God, help me when that sin tried to overcome me. Help me to overcome it. But because you have given me power over this sin. God loves you and God cares about you. There is nothing more important than a human being to God. That's why God will do whatever it takes. He said in his word, I have assigned my angels concerning you. Why? Because God loves you. Why? Because God cares about you. There is nothing more important to God than umuntu. Umuntu uimportant to uNkulunkulu. That's why David said, what is man that is so mindful? Because David saw that God is after man. God is after man. God is go all the way. God has sent his son. God has sent his angel. God has done that. He has done that. Why? Because of man. God loves you. And God cares about you. God loves you. And God hates sin. Unkulunkulu uyasizonda isin. Uzonda ngenhliziyo yakhe yonke. That's why he sent Jesus, so that he can die for our sins. In conclusion, I pray that you'll come to faith in Christ. For he is the only way to heaven. No other person, no other faith, no other type or good or deeds can get you to heaven. Is the only believing in the Lord Jesus Christ that you can be saved. That you can be saved. God loves you. God cares about you. Remember that God loves you. This is Pastor Vidagazi. from South Africa under SKM Network. Don't forget what I said to you. God loves you and God cares about you. Be blessed until we meet again. I love you with the love of God. Be blessed in Jesus' name. Amen.